sihleli phansi sicelelelana ngalololu daba. Manje sesilana siyaxabana. Gimepi now, mtshele ngimepi now. Gimepi now, ngitshele ngimepi now. Ngalololu daba lwami nawe baby. Mina ngimepi now, ngimepi now. Solo loco mina nawe sihleli phansi sicelelelana ngalololu daba. Manje sesilana siyaxabana. Gimepi now, gimepi now, mtshele gimepi now. Gimepi now, ngalololu daba lwami nawe baby. Gimepi now, gimepi now, gimepi now, gimepi now, ngalololu daba lwethu. Gimepi now, mina gimepi now, mina gimepi now. Sicelelelana ngalololu daba. Manje sesilana siyaxabana. Gimepi now, mtshele gimepi now. Gimepi now, ngitshele gimepi now. Ngalololu daba lwami nawe baby. Mina gimepi now, gimepi now.